We know the Lua, you will wait in the Megi. Malena Kuma, what you radu, Aburu Kume Julo. Oh, Jesus, on your man, Sita Ramo Sagi Namo, Eko Biri Nime Mogeni, Leka Weketa Leze, Aleze. Ebi kwadoro nye niso, anyi gala kuruna. Ebi kwadoro nyanyo, obo lilanya niso. Anyi gala niwe, anyi gala niwe. Ebi kwadoro nyanyo. Obi ke gada nupoti pasu, anyi geso Jesus la.
Oh, Alize, Alize. Ebi dozira anyi gala.
Ebi dozira nyanyo.
Aye gala
ni we,
surrender
soul
ya gala. Obi ke gada no pachi aswa ni Yesu Jesus la.
Mane otu onye dali
Oli la nyake niso
Soki wope mawe
So nagi kamu dabere Dadi o obi mile dinagi o
Jehova me kanko ziki
Esi ni kwezo kwa simu
Oh Alize Ebi doji la nigala
Obi ke gada Endi so nile kefeli
Oh Alize
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 Obike gada no bochi paso anige so Jesus la Oh Alize
Alize
Ebedozi rani gala
Ebediso
Obike gada no bochi paso anige so Jesus la
Obana ngele kwe
Oh Alize
Ebedozi
rani gala
Aniga na
bongo Obike gada no bochi paso anige so Jesus la
Angorine wetata di mobi mbuna Jesus uke
mewo
Obike gada anyige so Jesus la Onye ne dozi uzogi Onye na dozi uzogi
papa
Makaneze Jesus nabia Biporo ndike yala Opandi kwere kwe Andia sara ni mwabara
Yeso Jesus la Namba obike gada
Oh Alize
Alize
Alize namu
Obike gada no bochi paso anige so Jesus la
Oh Alize
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 Ebi dozi rani gala
Ebi so
rala Obike gada
n'ubochi azu anyị ga-eso
Jizọs na Ebe Jizọs na Chieze Ebe nna m na Chieze
Ebe
Jizọs na anyị ga-ala
Obi ga-ada n'ubochi azu anyị ga-eso Jizọs